This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Maloi lele, pia kokore, ke uho fanga, hengahi tala whakatapu kua o whaki, meihe le te oni, kai atamua mo oku, ai whainga marieni, ke whakahako atu ai polokalama le te o whakatonga ai kolupu mo uilele, ai ia koe mo uilele, tari tari lele he fia fin. O kokore, ke ka mata ake tau polokalama ake haatau lotu. E otua koe mauta mai, ko i tamai whakahe mania e a Fiona. O mau whakawheta i atu, pang mau whakamalo. Ko uhi, ko i tauhi ko ke whai o mau au sia. Ai fiafa koloa koen. Mau whakawheta i ko uhi, ko i mau mau ai mo ui. Pia mau toi kore whamone mori i hangahi, whakawhia ngai. Ta e tau, mo ta e hoa, mo i whina ngalo o i a Fiona. O mau kore a te fiafa koeni. Ta pekina mai mo ai pure, kau ngawe. Pehe foki a Frank Carter, pia mo pere naisi aloa kata, o kuna tokoni ki he whakahoko ai polo kalamani. O maratu ana ngalo a toa kase tau helu helu pia pehe ki he toenga o e kulupu mo ilele. O mau kore ni a ngai mi ani e hua whaho aloko si su. Aia na ake ako mai ka mau kalotu pia ke mau pehe.
Koe mau tamai o kuhe vani ke tapua ho wafa. Kia o mai ho upule, ke whai ho whina ngalo, hange koe a ilangi ke pehe foki mamani. Fwaki ma e ahone a maumea kai kia nei, pia whakamole mole a ngahi a ngahala, wange koe mau whakamole mole a ki nga tolu fwa pe mo ua mai. Pe au na whakahu ki nga tolu ki ai ahi, ka ke whakahawhi ki mga tolu me he fili, hoko ai pule, mo malohi, mai kolo lia o ta ingata, pia ta ingata, amen.
Ameni. Mā lo au pito pele naise. Ko au maile alo wakanda o ku whakahoha a, ko e fiafi tu apule lulu ko hono tahataha o te isema hua hafe ua nima. O ku wau fiafia ke kau whataha pia mo Frank Carter pe he fokia pele naise alo wakanda o ku natakoni ki he whakahoko atu ae polo kalama le e tioni. O ku tau whakawhetai ki he tamai he wani, he e tau au sia ai mahina whaka osi o e tau ko eni. Tau kei whakamalo ia e tau mau ai mo ui mo tau ngahi whamiri. Pehe foki ki e ngahi kupu whekau aki i he nofo a kāinga. Pea moe community tonga i kirikiri loa. Oku kei whakamalo ia ia i pe foki ai New Zealand on air. I he hoko hoko atu a hono whakapaanga ai polo kalamani. Aia aku o atu ia me he Free FM 89.0 pea me kilikiri loa Waikato. O kou kore, ke tā mai mua ha tau whasi ka tau toki hoko atu, malo a pito.
Sa fuma me nga 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 n atu a whanongo e kau whaanga ia e kākara. O anoe na koe tō mōanga, whaianga ia e pie tānata, ai tau ki taki he mamatai he tālanga. Tau hake ane mua he ki whangatongo, pia tau i fōi he halari o, pia tau halapala hi a wakai a kuwhewhe. A piko vila moe hotele, te whine mawa o ki talaka he, he kua matami au e ki he whakatete. Te ki puna ki he ua kuka una, o ka luna ai halatau, whae waki whatai ki he hala, una ki hano pa una. O whakawhea o he ingato una, i se isa e whakaruma una. Ai songa moe mōlangi moha whine kai mōha. Mōna whokau whoki o wākai, e hala lupe a mokuri whekai, ke tōlo moe tōlanga tata moe whekoa. Tangai ui ha moe uhika, tangai he simu pere uha, mōna whokau turi turi ki he matama mawhana.
Malo au pito pea koe fasi na tau toki whanongo ki ai koe peki paki a pilolevu pea kātaki ka pau oku hala a eku mau ka na aku pihe koe salu salu lei fahina ka koe ngahe kupu ilea o kou to'o mai mei he hiva malie iloa ko eni siweli funga lelea funga veingangana, pou wono koe tupuanga, taulanga, whangatongo, hala pālawi, whewhine wawao, hala tāufa, whakawhe ao, whakamaunga. Koia angahe lea fo i lea whakatonga pe koe mātanga o koutoo mai mehe hiva, mārie iloa koe ni. Koe hoko e tau polokala mā, ko e tau mai foki eni ki he ngāhi aho whemoi e kina o e tau. Ko kamata e tutuku a ngāhi a ko i he wikeni. Kamata foki a whemoi e kina a kai ngā he teo e ngāhi whakatau ki he Krismasi. Pe foki he ngāhi whakawhiawhia ngāhi pāti Krismas i he ngāwe a ngā. I he ngāhi kulupu i he community tō ngā foki. Hange koia neulawe i he wike kuohiri, ne lawalelei ai a ahi ai kakai whewhine o sāsi o ne i he tokonaki koe kohono ono o tisema. Pea koe mea whakawhiawhia ai lawa ai whatongiani mo ngā weni, pea neongo ai lahi ai ngāi whemo i kina, i he whatongia kehe kehe i he whamiri, i he siasi mo i community, kana e lawalelei, pea mō whakawhiawhia ai wakai ki he ngāhi ngōwe matalai a kau. Pea pēwho ke ngāhi ngōwe vesta polo i he ngāhi api. Aia koe me alelei, koe wakai ki he kei hoko hoko atu a ngāhi ngā weni i murini. He koe me apena a tau manatu ki ai i tonga. I he ngāhi aho whaka osi osi o e tau koe. Ngāhi a ahi, mono whakailo ngāi ai ki ngā ue i he kolo pe koe community. Koia ai whiawhia ki he lava, ai whatongia koe ni i he wike kuohiri. O kou kore, ke tā maiha tau whasi ka tau tok hoko atu, mālo au pito.
Si ilupe puna lei e mo e si ale fuma ta putau ko ao ke tau fa ka me i te nono o ai he la loa tu i tu mai au ka o te kua matu ai utu lo moa a tau ki atu e pea pama vava visa he na ati si e te tokanga kolonga e ke tu o tala
Pito, koe fasi nga tautok whanongo ki a I, koe fasi a o kolonga, a ia koe utulongoa a. Koe ngahi ko pu I lea, mei he fasi marie ko e ni. Whakatapu, si I lupe, utulongoa a. Kolonga tata, whakame ite, ngā tū, kahoa, pāma vava, koho aho e, Whakahikitama, o tu whelenite, no o anga, tala e he toa siare hae wala, pasi pea teki, tu utai na ati tarite. Koia ai ngahi kupu ilea maarie whakatonga o koutoo mai me he hiva maarie koe ni. Koe whakaosinga o e polo kalama ai kulupu mo uilelei ki he ui ki he tauni aia o ku whakahoko ia I he fiafini koe tu apule lulu o e atataha o tisema aia koe tau tupu ia pea mo Chanina Kaleski o kui ai ai whakamalo lahi kia te koe Chanina pehe kia toa kase tau helu helu pea ki he mātu a tauhi whanau Hei lava lelei a e polo kalama o e whanau e tauni. Whakatawange ke mō mau, hakirisi masi fie fia pea moha tau fo o fono I he tāpu e kina. Ia oku iai foki a wakai ki he polo kalama fo tuutuu a klupu mo I lelei ki he tau fo o. Whakamalo alahi atu kia te koe tua kase koe uhi, neongo ai foi mo e kina I he ngai whatongia ke he keho e tauni. Ka ko te wakai kua osi o hake e toa kase, ai palani ngā ue mo e polo kalama ki he tau fo ou. Pea o kiai ai wakai a toa tahani, o kuiai ai kau me mipa fo ou kua nau kau mai, pe kua nau whakahoko mai a e nau whiekau ke koloponi i he tau fo'ou. Ko ia e whakamalo lahi atu ke kia toa kase, pe he ki he trustees, ki a Will Nicoya, pe a pehefo ki a Frank Carter. I he ngāhi ngā ue lahi kotoa pe kua whakahoko i he tau ko eni, pe a hei kai ke ngālo a kai funders, mālo a ngā ue pe a mālo e tokoni o kuwhai ki he koloponi. Ko e kulawe i ki a i ko e alo a kieni a e tau e ono moi konga, a e whakahoko a e polo kalamani. O kou kore, ke tā mai ha tau whasi ka tātou koko ato mālo apito.
Si e cucu
Koe fasi na tau toki whanongo ki ai, koe kaso laite, aia koe fasi ia pea mehe lile oi amai ovuna. Koe ngahi ko pui lea o kouto o mai mehe fasi koe ni, pea me. Fuiva, tangi moe toe meihe toafa, kelesi, hau haua, amanaki, kafo, kahoa, losa lio, fonua loto, Tulou, inasi, moonia, amanaki, fakapō, ofamanako, manatu iange mua, moana loloto, isa tukunga manatu. Koia ngahi, fo lea fakatonga ko to o mai mehe hiva, maari e koe ni. Koe whaka o singa whokia e tau polo kalama ki he fiafi ni. Oku i ai ai whakamalo atu i he lawalelei e tau polo kalama le tio whakatonga i he fiafi ni. Oku au whakatawange pe na e ongo lelei atu ki apina. Ofan ka kore whakamore more atu ka pauna i ai ha to o whatongia pe kohalea oku i kai ke tau pe ha mua wakai na Oku ikai ke tuku halelei ka koe polo kalamani, koe whiinga i pe ke tauhi o e taurea whakatonga. Whakatauange ke mō mau hawi ke lelei pe he ke ngai whatongia ke kehe i he whonua, i he siasi pe a pehe foki he whamiri. O kōkore ke tau lotu ke whakaose a ke tau polo kalama. Eki lelei mā whuawhita i atu. Koe whakaosinga e o maunga au e he whiafkoe ni pēk mau whawhita i he mea katoa pē. Kore whakamore more atu ka pauna i ai ha mau tō nou nou. Whakamore more i anke mau tōlu pa ke whakakakato mai mua e mau tā tāo. Mau kore atu lau maari e ngai mea katoa pē na mau wahe wahe ki ho mau kāinga. Ke hape mua ho o whā i he ngā ueni. Mau kore ngai mea ni e huafau aloko sisu kā koho mau whakamu ui e meni.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.